samirkii ayuba rabbi gay ku siyo samsam gali ba tahay sulaxiyo samirkii ayuba rabbi gay ku siyo samsam gali ba tahay Sahan kido kiyo sami gayig alaf kon Anna sahan kido kiyo sami gayig alaf kon du markaba kasodiyo sahanki dokhiyo samigayiga alafkon anna sahanki dokhiyo samigayiga alafkon du markaba kasodiyo suri mada chaayilkiyo Wala haad salbigato Qalbigaad ku sugan tahay Yona seera ku xiran Qalbigaad ku sugan tahay Yona seera ku xiran Samsam nadiga ku xiran Ma'an nadiga ku xiran Suri mada cha'ayl kiyo Wala haad salbigato Qalbigaad ku sugan tahay Yona seera ku xiran Qalbigaad ku sugan tahay Yona seera ku xiran Samsam nadiga ku xiran Samsam nadiga ku xiran samahad ku dhaganta kalsooni daysiyo farxad dowla saabtumay macsuubanaantiyo samahad ku dhaganta kalsooni daysiyo farxad dowla saabtumay Anna saad ki noloshiyo sahaydi naftaydoon Anna saad ki noloshiyo sahaydi naftaydoon Kasun taday gayaan kiyo Maro saa fiya tahay Anna saad ki noloshiyo sahaydi naftaydoon Anna saad ki noloshiyo sahaydi naftaydoon Kasun taday gayaan kiyo Maro saa fiya tahay Suri mada chaayil kiyo Wala haad salbigato Qalbigaad ku sugan tahay Yona seera ku xiran Qalbigaad ku sugan tahay Yona seera ku xiran Samsam nadiga ku xiran Ma'an nadiga ku xiran Suri mada cha'ayl kiyo Wala haad salbigato Qalbigaad ku sugan tahay Yona seera ku xiran Qalbigaad ku sugan tahay Yona seera ku xiran Samsam nadiga ku xiran Samsam nadiga ku xiran